lakini badala IG na timu yake ya polisi waenda washughulikie hiyo watu wenye naua sisi, wanaanza kuita politicians kuja kuandika ma statements. Not just politicians but victims. Mimi am a victim, watu wangu ndio naua. So why would I come here? Mimi naikuja kuandika statement kusema tuko na masishi kesho, tumtengine hapo mashahidi mwingine anauawa leo ama story kama hizo. So why am I here? Why are we instead of as being here kusaidia watu wenye wanapigwa kila siku, na tuleta hapa tukuje tu. Ni aibu kwa Kenya yetu, nchi yetu ya Kenya.